Yo.
Young Mama.
Kushman, video ama genge. Black Nation, baby.
TJ.
Sura atia mashoga. Hapa ni ganji na bonga. Nataka do, si good looks na chest. Good in the bank, si bed. Kauna taka manyake, nyake. Kwanza saka mapake, pake. Kauna taka manyake, nyake. Kwanza saka mapake, pake. Ala, pake, pake, pake. Uleta manyake, nyake, nyake. Pake, pake, pake. Uleta manyake, adi kwa mlango. One, nasaka pake. Two, nishike shake. Three, nieke biz kama pantre. Nishike dinga na keja ya madhe na fadhe. Sai niko kazi, niko ma 1, 2, 3. Nasaka ganji, niko ma 1, 2, 3. Niko ma shugli jo, niko ma 1, 2, 3. Biashara left, right, center ma 1, 2, 3. You don't make money, you don't make sense. Biga mushene kwa get me nikipita na Benz. Pesa ni tamu, cheki vile na wa select. Bila jasho box na wa ingizia kwa test. I'm in the race na mafala flani. Tunakimbiza dress, awajui dondo lugia kukatia mresh. Wambie warudi home, ni time wana west. Ini kuhara ya kusota, isi malaria. Usoto ina die vaccine, ka diphtheria. No mana ni kondakas, kila area. Nkisaka another pasture, green car nepia. Mina saka pake. Woko bizu na saka manyake. Buda kwanza saka pake. Pake uleta manyake, hey. Kauna taka manyake nyake. Kwanza saka mapake pake. Kauna taka manyake nyake. Kwanza saka mapake pake. Ala, pake pake pake. Uleta manyake nyake nyake. Pake pake pake. Uleta manyake adi kwa mlango.
Manyake, all sizes. Kuna ndogo, kuna biggie, all prizes. Bora nateza na kichele, siogope wempe. Kwanza kijichocha sana vile ya ni champe. Vile na watoka dona za dhani ni money hit. Inya kendo naingiza dosi tambui kama na cheat. Boro kwa pakio kitaka kuja ni kupeka peace. Unaka kitu na nitaka, excuse me. Inya kenya kibazenga ni expensive. Tubonge mamita ka unataka kuchapa. Hakuna nyake kula mahindi ka umesota. Inakuliwa kwa chopa na weko kalesa. Pake, pake, pake. Ka unataka nyake, nyake, nyake. Nikomboka Friday, Sato, Sunday. Vacation na furahisha manyake na champagne. Manyake, all sizes. Kuna ndogo, kuna biggie, all prizes. Unaka kitu na nitaka, excuse me. Tafuta dough, utanipata, excuse me.
Kanairo inataka ujanje. Mapake ziko kwa manyake. Silipi rent, nilishika shake. Juu ya sponsor niko na dinga na mapake. Apake, pake. Ziko kwa manyake, nyake. Mapake, pake. Ziko kwa manyake, nyake. Ala, manyake, nyake, nyake. Uleta mapake, pake, pake. Manyake, nyake, nyake. Uleta mapake, hadi kwa mlango.